government Uganda evudde neeraga obutali bumativu eri abantu ab'enjawulo abatagala kwettanira nsonga za kugemesa abaana. Ekimu kye bagambye nti kiviiriddeko obulamu bw'abaana okubeera mu matigga agatagambika. Okusinziira ku mutesitesi omukulu mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Dana Atwine, agamba nti bw'otunuulira naddala abamu ku bazadde tebaagala kugemesa baana baabwe, nga abamu ku bazadde beefuula ekirala, abalala beeyita abagagga n'abaasoma ne bagaana okugemesa abaana. Ekintu Dr. Dana Atwine ky'agambye nti kizingamiza enteekateeka ya gavumenti okulaba ng'abaana bonna bagemebwa mu budde, ate era okusobola okubataasa ku galwadde agakambwe agatera ennyo okutawaanya n'okulumba abaana. Dr. Dana Atwine agamba nti newankubadde guli bwe gutyo, gavumenti efubye nnyo okulaba ng'eteekawo amakubo amatuufu okwongera okulaba ng'abantu bonna bafuna okugemebwa, era ng'agambye enteekateeka eno yakwongera okutambula n'okubuna Uganda yonna.
Tongeredde ddala abazadde abamu obutajja kuleeta, because tulinamu n'eddiini ezimu ezitakkiriza. Tulina eyo sekita eyo mu East eyo enasanga tebaagala kutwala baana baabwe kugema. Ebyo ebikitusoomooza ebyo twagala twongere okusaabulula message, tubeere nga tusaabulula message eyo gye bawa abantu abakyala ne bataleeta baana baabwe. Ekira ekitusoomooza, of course tukyalina access points ezimu nga eyo Karamoja, kubanga osanga population eri vast. So kutambula okuba mu makaga bogenda ku malwaliro oba kukola outreach bitundu biri sparsely populated.